Mungu fahamu kwenye stage time hii hapa na mlete kwenu msanii mnayempenda akiimba nyinyi mnalia J Melody.
Toke hata mara moja akilini mwangu, oh mara moja. Ninayopitia ni kama umeniroga, haya mapenzi yamenipa gonjwa. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo nitakwambia how I feel, how I feel. Nitasema mimi, how I feel. Nitasema mimi. Na vitu vyako vinachanganya, oh. Unigusapo kuisha mwenzio, oh. You are magneto na nivuta hapo, tanito haro. Jamani, unanikosha, unaniwasha. Unaniwasha, unalia ba. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Hii dunia nimempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia. Nitasema mi, unanikosha, unaniwasha.